Koro wayaw buge wa mondo wang'i picha namba 13. Higni mang'eny nokalo, kendo nyikwa Noah nobedo mang'eny ahinya e piny. Kendo ne giwuotho ka gikee pinje mopogore opogore kendo ne gimedre sidang'. Jomoko kuomgi nohero Nyasaye, jomoko kuomgi nok ohero Nyasaye. Ne nitie ng'at achiel kende manoluoro kendo noluwo Nyasaye, nyinge ne en Abraham. Chieng' moro, Nyasaye noloso gi Abraham mana owachone niya, "Abraham, adwaro mondo iwuogi e pinyi, iwe pinyi. Adwaro ni mondo iwe jonyuolni, giwedeni, kod osiepeni duto. Adwaro ni mondo ichak wuoth idhi e piny mabor mabiro nyisi." Nyasaye nosingre ni Abraham nobiro loke monyuol moganda ne bed maduong'. Abraham noyie kuom Nyasaye manoweyo pinyeno. Ne ok ong'eyo kuma ne Nyasaye nyise, to noyie kuom Nyasaye. Abraham nokawo chiege, Sara, kod nyathi owadgi, Lot. Kendo nochoko jambe duto gi jotije duto kanyakla achiel. Ne giwuotho kuom ndalo mang'eny ahinya kendo ne gichopo e piny miluongo ni Canaan. Nyasaye nowachone niya, "Mae e piny mabiro miyi in kaachiel gi nyikwayi duto." Koro kade Nyasaye wachni in iwuon, nodwaro ni mondo iwe pinyi, wedeni, jogi duto mondo idhi e piny mawendo, ibiro paro ang'o manade? Kendo adwaro ni idhi e piny mabor ahinya, tabiro miyi hawi, abiro gwedhi. Dine itim ang'o? Inyalo yie kuom Nyasaye motegno midhi kuma owacho ni idhiye no? Koso inyalo wacho ni ok adhi nikech kama kendo kama kendo kama? Ne en tich matek ahinya kuom Abraham yie gima Nyasaye wacho kendo singone, moyie kendo tim kaka ne Nyasaye dwaro matere e piny mabor kaka notere no. Luwo bang' Nyasaye ok en tich mayot kata matin. Nene ok osingre ni dotim kamano. Nyasaye wachonwa niya, kwayie kuome mwaluwo bang'e e yo maler, obiro timonwa kaka owinjore otimnwa.